shetani na pacha maka mjini baita
lorodi
pacha tikili na crazy music
me
focus
mi namba sela media
shetani
media
sereka na charles maka ndani dizompa habari ndo hiyo nyakusairu
aminto kibampani anatisha kama nja atisa tisa zima kunje asima kunje sache vidole kama kagu kunje
asa asa tisa si
hapa tene mzi ayu siso
kunje kunje narosha jiwe kezane kwa nelime mpata nane na seke ya makelele kaumia simu wone haunto yule jamani mtota jirani kweti kuna waboi na uwana kwa vipini menda kambie baita mimendo jini usinipe kiki mweza konisha lizika usinipe maji baita nitatapika kama unisiki unasoveja kunespika menile na nita tayari nimeshafika mina wakirisha, mina bulodisha, mina elimisha kuna mwaneto kumpeka ruka ukuta kangaika ameipata maisha kama tupe maisha kama mbuka
ana 99 habla kuko kaito kamiz kamia a 99 zima kunche zima kunche
heyo nadia na zio nadia mpio kwenye pesa ntwe nalia milio ila supu zima hula minalia mwazio mina force zipo force total wakalio taita mama taita baba tangwa kilio mchongo tu mina chelia sikio alilewa haliambuka mini kamkuja usilewe pende wakisa posi utayangusha bona unatingisha kumbe unapenda shengesha vichanja vitoshi kila nikikoki napiga risasi lakini kule haifiki haya boa haina doa haina mwoni mpele pele bona watu bona zoa haina ukilala bona kupitia haina 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 doa haina
kima mpani
na make money 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 make money
mina mambo mengi kichwani sometimes napata wasiamini hivi kwa nini danga tuna kazi Mwenyezi Mungu basi bariki kizazi ukipe makazi sikipe malazi ukipe mafazi sometime napagawa sometime naniona kama vile sipo sawa nyimbo za mafumbo baita minazijua kipiga mafumbo waone tunafungua tunazijua tunapuuzia basi zingatia kama kweli wesea baita mesnaki
baita mesnaki
wanakume snaki
baita mesnaki
baita mesnaki
baita mesnaki
na mekipi change J5 na
mekipi change J5
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 mbuzi twende pale sila twende pale sila twende pale wafa metu kare sila twende pale jo twende pale sila twende pale wafa metu kare jo twende pale sila twende pale jo twende pale wafa metu kare kaibulusa kaiba misa kaiba misa bona kaibulusa kaiba misa kaiba misa wana kwati meke bona kaiba misa ona munti bigi gums ona kaiba misa kiingia tabata mbuzi bado naiba misa kapulilo naiba misa Negatiri, bado naibanisa
hey. Atela vivu, agana rei Afinkweta Lebanon Ambezi Ategeta bunju Abange sukari guru Ababigo city shadow Aokui Asamadago, afilifosi Astaili Infamia tukare Amodi bigi tikegi Ajigeli bigi kubwa Ajigeli kubwa za
Sakumi siyo
Shauri yako
Emorogoro
Mdoko manichu
Emangula Uyauni
Mdo Focus
Zombi na ngata Foka
Masaja Bashite
Baba Zube
Ninja Sopat Shwabaya
Mechobo Heme Expendable Chama
Mdo Shikamanta
Mbe Kasoni
Zonko
Hidi Mabara Korea Kusini Kibarajini
Zonko Mare
Mea Saba Sabini Waleno Naduri Jini
Mtopa Supplier Minamba Supplier.com
Ayasa Mkona Duma Zafaka